ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele ngwamukele futhi enkosini e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBene Diamond we-Christian Networks. Kwesinye isikhathi sibheka nenzuko ayikeyi ngokuyiphatha ekujweni kwenhliziyo, wazi kahle ukuthi okuyinto efanele futhi ufuna ukwenza lokho, kodwa imivuzo yesikhashana yokwenza ongeyikho mikhulu. Uzungazi ukuthi konje ukhethe kuphi. Kuleso simo angikubuzi ukuthi ugcina uxhumela kukuphi. UBene uthi mumva le eminyakeni yo-1980 oza kwabo ababili basemasosheni kunye naye baqala i-IT consulting firm. UGraham wayu-lieutenant colonel, uMark wayengu-major, uBene wayu-captain. Ngakho lo owabe emkantshi ubomvu engokhulile kubo ngokwezinga lomsebenzi uGraham bamenza usomaqhuzu omkhulu kule nkampani. Wayengumuntu ojulile okholweni lakhe futhi namanje unjalo. Kodwa ngaleso sikhathi uBene qha wayengajulile okholweni lwakhe. Zisuke ekuqaleni wayendlala kahle izeluleko kumbe isekelo neyimiso okwabe bezosebenzela phezu kwazo, noma ngabe kwakubabiza nanelini babeletha iluleko ezazizinhle ngokwamakhasimende. Kuzokala kukuhle lokho kuze kube ukuthi sekuqhumbuka izinto eyivivinya ubuqotho bakho, uthi uBene. Kuningi lakhona ababengathi ukuthwista kancane iluleko zabo kumakhasimende ngenhloso yokuzuza ngezeyimali. Kodwa uGraham wayeqotha ebuholini eqinisekisa ukuthi akalahle imiso zobuqotho bakhe, okwaphetha kwenza ukuthi ngenxa yalokho bathola ukwethenja okukhulu kwimarket okwenza bazuza umsebenzi omningi ngaphezu kokucabanga kwabo. Njengokuba elinye ikhasimende lake lathi kuye, uCream uhlala njalo uphephuzela phezu kwekhekhe. Ngubani kumbe yini oyibeka phambili empleni yakho? Ngenxa kabani kumbe ngenxa yani ongeke walokotha wenza okungenguwe compromise? Ngisho kungathiwa iy'nzuzo zesikhashana zinokuyengana zikuyenga kanjani? Deuteronomy 6 verse 4 no 5. Yizwa Israel, uJehova uNkulunkulu wethu uJehova munye, wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho. Akukho la magama athi uma, mhlawumbe, kumbe uma kungenzeka. Cha. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.